Oyagala kachako mukwano kemba nkuwa kutele koka keki zikaka nao mukwano kuliseko mukwano twala twala oyagala oliomu boti abalala sibagala sibawira wafuka addiction tendi abalala sibagala sibawira toni mbanga Tonswazanga kubanga nkwagala tofuka ngabali abalala oh toni mbanga Tonswazanga kubanga nkwagala 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 oh zijukila luli rewansanga mumpewo nombika nosuta tubanga bali abanimba Nebasuta Ata nebasula Promise me that you never do that to me Kwanzu usa kumacha Onebasa nechilo Yewe wangi Hanize Hanize Toni mbanga Tonswazanga Kubanga nkwagala Tofuka ngabali abalala Oh, toni mbanga Tonswazanga Kubanga nkwagala Nkwagala, nkwagala, nkwagala Oh Tele koka keki Zikaka nao mkwano nkuliseko Promise me that you never do that to me Kwanzu usa kumacha Oneba sane chilo Yewe wangi Hanize Kwagala tofuka ngabali abalala oh toni mbanga tonswazanga kubanga kwagala 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 oh